I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te kupu atu. Different ways to use the word atu. Kei te haere atu au ki te hui ā-motu. Kei te pīrangi haere mai koe.
Āwhia te hui tū ai.
Ā tērā atu wiki.
Ko wai atu kei te haere I tō taha?
Ko au anahe I tēnei wā. Kā tū te hui ki te marae o tūranga waiwai.
Kei whia tērā?
Kei ngārua wāhia. Kei tuā atu I te maunga o taupiri.
He aha te kawa o tau a marae.
Ko te kawa I tainui, ko tū atu tū mai.
Kā pai, mā whea atu tāua.
Mārunga motokā. He poto atu te haere mārunga motokā I te haere mārunga pahi.
Atu I konei, ka haere tāua mā te huarahi matua.
Āna, he toko mahaka tai atu, kau mātua atu, pakeke atu, tamariki atu.
Kā raue, me haere tāua.
Tēnā rā koutou katoa e whakarongo mai nā, nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tēnei,
ko Apera Woodfine tēnei.
Kātahi anō koutou ka whakarongo ki te kōrerorero I tēnei rā, ko te kaupapa, ko te kupu,
atu.
Atu, 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 atu. He nui ngā atu I tēnei kōrerorero, nē?
He tino nui e hoa.
He kupu iti noe hoa. Engari, he nui o ngā whakamahinga. Pēnei I te kupu mai, I te kupu iho, I te kupu noa.
Noa. Ka titiro tātou I e rā atu kupu.
A tōna wā pia. Engari, I tēnei rā, ko te aronga, ko te kupu nei, ko te kupu atu. Just on these small words, like atu mai, iho ake, noa, tonu, there's plenty more. I think you get to a point. How are you doing with your knowledge of these small kupu e hoa?
It's growing. It's expanding slowly. Sometimes I've come across a new whakamahinga. I'm like, oh, cool, okay. That makes sense. I've heard that being used. Because there's so many different uses.
Aye. These small little words can, I think for me at this point in my learning as a speaker, as a teacher of te reo Māori, you still come across different ways in which these words are used, and they give this subtle little inflection in terms of the meaning of what you're trying to say. In the beginning, we learn what the most basic meaning of atu is, to kind of to move away from the speaker, outward direction. And as we learn more and we're exposed more to reo, we hear it being used in other ways. It's quite hard to teach all of this. You pick it up.
Yeah.
You pick a lot of it up over time. So, let's start with atu. E hoa mā.
Kā rau e hoa.
Kia hoki anō ki te kōrerorero. Me te ātawewete I ngā reringa kōrero. Tuatahi, kei te haere atu au ki te hui ā-motu. Kei te pīrangi haere mai koe. Mau e whakapāke ane.
So, I'm going to the national meeting. Do you want to come as well?
Ka pai.
So in this reringa, atu is used directionally, right? You're going somewhere that is away from here at the moment.
Is away from me, is away from the speaker. Atu, haere atu. So the opposite of atu here would be?
Mai,
haere mai. Just one note, just looking at this sentence, we say, kei te haere atu au. Like, I'm going to the hui ā-motu. So there's a lot of information given with the word atu. What do we understand? What's that information given?
That the hui is somewhere away from where the speaker is.
Somewhere away from me. Ai, ka pai, koia, koia. Now, if someone calls you and says, hey, haere mai, and you want to say, oh, I'm coming, in Māori you'd say,
kei te haere atu.
Kei te haere atu. Mm. Ka pai. Sometimes we'll hear, kei te haere mai. But if we're going away, going to that person, kei te haere atu.
Mm. Ko tāku, āwhia te hui tūai.
When will the hui take place?
Mm.
Ko tāku, a te rā atuiki. A te rā atuiki.
I love this one. A te rā atuiki. The week after next.
Ka pai. So next week would be?
A te rā wiki.
The week after next.
A te rā atuiki.
Ka pai. So here we can see atu used with time. And we're talking about the following.
Mm.
The following week, the following month, the following year.
Mm, yeah, we can swap wiki for marama or tau.
Ai, a te rā atu tau,
mm.
The year after next.
Ai. What's the year after that?
A te rā atu atu, kaore. We'll look at that in another episode.
Kaore. Ka haere tonu te kōrero. Ko wai atu kei te haere I tō taha.
Mm. Who else is going with you?
Ko wai atu.
Ko wai atu. Who else?
Who else?
So here we're talking about others. Who else? Who other than you is going? Ko wai atu.
Mm.
If we're to say who, it would be?
Oh, ko wai.
And if we want to say who else?
Ko wai atu.
Ka pai. Another example following this might be like, who else is going to do the work?
Mm.
Hea te kōrero.
Māwai e mahi. Te mahi.
Māwai e mahi te mahi. So who will do the work?
Mm.
I will. Māku. Who else will?
Māwai atu.
Māwai atu. Now that can also be like a phrase to say like, who else would it be? Like, māwai atu.
Mm.
You know, it couldn't be anybody else.
Yeah.
So if someone's going to stand up and give the presentation and that's their kaupapa, their topic, mā tīna e kōrero mō te tiriti. Tīna will talk about the treaty. People, mā wai atu. You know, who else would do it?
Mm-hmm.
She's the guru when it comes to that kaupapa.
Mm. Kia ora.
Ko tāku kōrero, ko au ana he I tēnei wā.
Only me this time.
Alright. Like, only me at the moment.
At the moment, I tēnei wā.
I okay, tēnei wā. Ko au ana he. Yeah, just me, only me.
Mm.
Ka tū te hui ki te marae o tūranga wai wai.
The hui, the meeting, will be at the marae called Tūranga Wai Wai?
Aye, at Tūranga Wai Wai marae.
Okay.
And we're using, for something to take place, to happen in the future, we say tū, or in the past, you know, I tū te hui, the hui took place, ka tū te hui, the hui will take place, at Tūranga Wai Wai marae.
Mm. Ko taku pātai, kei whea te rā?
Where's that?
Mm.
Tētahi pātai. Silly question. Kei whea te rā? Kei whea te rā? Where's that? Ko taku whakahoki, kei ngā rua wāhia?
In ngā rua wāhia?
Ka pai. And then I go on to explain where that is using atu. Kei tua atu I te maunga o Taupiri.
Mm. On the other side of Taupiri Mountain.
Ka pai e hoa. Ai. So what's the atu doing here? Kei tua atu.
Mm, it's kind of directional still, but it's well, I think we need to look at tua, right?
Tua is beyond. So it's on, like you said, on the farther side, on the other side.
Mm.
So here we see atu being used sometimes with location words.
Location, that's what I was looking for.
Tua is a location word. Another example is waho.
Waho, outside.
Yeah, so if we're in Tāmaki Makaurau, kei Tāmaki Makaurau, Tāua.
Mm.
My parents live outside of Auckland. Kei
waho atu?
Kei waho atu o Tāmaki Makaurau. Te kāinga o kumātua.
Mm.
Another example, another word that it's used with is kō.
Kō.
Location word.
Mm. Kei kō.
Kei kō, like over there.
Mm.
This word can be used quite freely. like keikoatsu, like over there, but a bit further.
yeah. I like that a lot. It's a very subtle detail.
Keikotaku kainga, my home's over there. Keikoatsu taku kainga, my home's further down that way. You can add in a iti, keiko iti atu, like just to show it's not far. So location words, we might see atu being used in this way.
Kia ora. Ka haere tonu te kōrero. He aha te kawa o taua marae.
What's the kawa? And here we're talking about the protocol on the marae during the porphyry, the kawa. What's the kawa of that marae? This word, taua. Let's just take a look at taua. What does taua mean?
Taua is referring to something that's already been referred to. Taua, that marae, the marae we just mentioned.
Kia ora, ka pai. E rua ngā kawa I Aotearoa. So there's two kawa on marae throughout Aotearoa. Kei te mohio koe ki ngā kawa, e rua?
Ka.
So the kawa relates to the way the whai kōrero proceed. So on some marae, it's paeke. That means that all of the speakers on the tangata whenua side speak first, and then it's passed over to the manuhiri, and then they get to speak. That's paeke. In my kōrero, I say, ko te kawa I tainui, ko tū atu tū mai. The kawa in tainui and some other areas is tū atu tū mai. What does that mean? What do you interpret that to mean? Tū atu tū mai.
Does that mean that the tangata whenua and the manuhiri take turns speaking?
Koia, koia. So tū atu, like stand, tū mai, and stand. But you can see, understand the Māori, there's this, they're alternating. Each side is alternating, taking turns at whatever the verb is. So here, tū atu tū mai is the name of the kawa. It's also called tāu tū tū, which means that you respond. So each side takes a turn at speaking until all the speakers have finished. You can use atu in this way with other verbs as well. So, okay, say we're in the club and someone makes eye contact with someone and you're like, oh, I looked at her and then she looked at me. You'd be like, titiro atu titiro mai. Like we looked at each other. There's the whakatauki. Give love, receive love. Aroha atu, aroha mai. And then even give and receive.
Ho atu, ho mai.
Aye. So there's this reciprocation or we're alternating, we're taking turns.
Kia ora. He nui ngā akoranga I tēnei rā, ne?
E pāna ki tētei kupu, iti noiho.
Aye. Ko tāku, kā pai. Mā whea atu tāua.
Cool. Awesome. How are we going to get there? Mā whea atu tāua.
I like this. It's a bit of a whakarā
popototanga.
Whakarā
popototanga.
Whakarā popototanga.
Ai.
Kia ora.
Ai.
How are we going to get there? Full sentence would be, mā whea tāua haere atu.
Ai. Ne?
Ai.
Yeah. But here we don't need the ai. This whakarā popototanga. Mā whea atu tāua. Again, the atu is showing that we're moving away from where we are. If you were coming to me, if you're in another part of the country, and I was going to say, how are you going to get here? I would say,
mā whea mai koe.
Mā whea mai koe. Ka pai. Mā whea atu tāua, how are we going to get there? Ko tāku, mā runga motoka.
By car.
He poto atu, te haere mā runga motoka, I te haere mā runga pahi.
So it takes less time to go by car than by bus.
Kā rawe hoa, tino pai. No, I konei, he rite te kupu atu ki te
ake?
Ki te ake, ai.
He poto ake, te haere, would be probably what I would have gone for. But I didn't know that we could use atu in this way also.
So when making a comparison, te whakatairite, it's quicker or it takes less time or it's longer or it's bigger. We often use ake, he nui ake, he poto ake, but we can also use atu.
Kia ora. Atu I konei, ka haere tāua mā te huarahi matua.
Atsui kone, from here, so from this spot, ka haere tāua mā te huarahi matua. Are we going to take the main road?
Right, huarahi matua, main road.
So with this use of atu, we're like saying from this spot. So you could say from Auckland, go to Hamilton.
Atu I tāmaki makaurau, haere ki kirikiriroa.
Ka pai, ka pai. Often when talking about travel plans, I hear people use this version of atu. They'll be like, oh, we're going to travel to San Fran, and then from there we're going to go to Mexico, and then from there we're going to go to Chile. And so like, atsui kone, ka haere ki San Fran, atsui reira, ka haere ki Mexico, atsui reira. Ka kōrero pērā e tehi.
Ai, ai.
You also hear this use of atsui being used with like, from this day.
Atui tēnei rā.
Atsui tēnei rā, ka mututaku kōrero Pākehā. Ka kōrero Māori anahe. Ahau.
Tautoko.
Ko taku kōrero. Āna.
That's right.
He toko maha ka tai atu.
There's many going.
Kaumātua atu, pakeke atu, tamariki atu.
Including kaumātua adults and tamariki.
Kia ora, ka pai. Do you see what this use of atu is doing?
Atu. Kind of, I find it hard to explain though. It's saying that it's including this type of thing, right?
Aye, so we've got like, there's lots of people going, and then we're talking about who those sorts of people are. He toko maha, kaumātua atu. So including, like you said, kaumātua, pakeke, and tamariki.
Can we use mai to say the same thing? I've heard like, you know, kaumātua mai, tamariki mai.
I hear that more often. That being used more often. But we can also use atu. Because we've used that away direction, atu, in the first phrase, he toko maha ka tai atu, I've gone with atu. Kaumātua atu, pakeke atu, tamariki atu. I wouldn't be wrong in saying mai. That's used more commonly. If I was to say, he toko maha ka tai mai, they're coming here. Kaumātua mai, pakeke mai, tamariki mai.
I see. So it just flows better if we've used atu already.
Kei a koe te tikanga. It's up to you as well. So another way we could say this is like, everyone is learning te reo Māori. Māori people, Pākehā people, and others. Hea te tehi kōrero.
He toko maha ngā tāngata. E ako ana I te reo Māori, Māori mai, Pākehā mai.
Tauiwi mai.
Tauiwi mai.
Koia, koia.
Kārau e hoa. Kōrero whakamutunga. Kārau e. Me haere tāua.
Me haere tāua. Hoake. Hoake tāua. Now that we have a better understanding of atu and the different ways it's used in the kōrero rero, kia hoki anō ki te whakarongo. Kei te haere atu au ki te hui ā-motu. Kei te pīrangi haere mai koe.
Āwhia te hui tū ai.
Ā tērā atu wiki.
Ko wai atu kei te haere I tō taha.
Ko au anahe I tēnei wā. Kā tū te hui ki te marae o tūranga waiwai.
Kei whia tērā.
Kei ngārua wāhia. Kei tuā atu I te maunga o taupiri.
He aha te kawa o tau amarae.
Ko te kawa I tainui, ko tū atu, tū mai.
Ka pai, mā whea atu tāua.
Mā runga motokā. He poto atu te haere mā runga motokā, I te haere mā runga pahi.
Atu I konei, ka haere tāua mā te huarahi matua.
Āna, he toko maha ka tai atu, kaumātua atu, pakeke atu, tamariki atu.
Kā raue, me haere tāua.
Kāti, kia hoki anō ki te whakau. Māu e whakamaori, kā pai?
Kā pai, he hoa.
I'm going to go back to the beginning of the kōrero rero and move through each use of the word atu. So my first sentence relates to the first use of the word atu in the kōrerorero. I'm thinking of you, and you might be writing me a letter or talking to me on the phone, but I'm in a different location. I'm away from you. So you'd say, I'm thinking of you.
Kei te whakaro atu au, kia koe?
Karawe e hoa. I'm going to Canada, not next month, but the month after next.
Ooh, I can put two in here. Ka haere atu au ki Kānata a tērā atu marama. Ka pai?
Tauke. Ka mau te wehi. Who else was at class?
Ko wai atu I te karaehe.
Ka pai, ka rawe. E toru o roto I te toru, 3 out of 3. My house is on the other side of the river.
Kei tu atu I te awa tōku kāinga.
Koia kei a koe. Koia kei a koe hoa. Think of this proverb and how you might interpret this using atu.
Mm.
When you learn, teach.
Ka ako mai whakaakoa atu.
Ka pai. You could even shorten it and say, ako mai ako atu.
Okay.
Ako mai ako atu. When you're taught, teach. How did you get here?
Mahia mai koe.
Ka pai. Anei tētahi. The Waikato River is longer than the Whanganui River.
He roa atu te awa o Waikato I te awa o Whanganui.
Kia ora. Karawe. From Christchurch, we'll travel to Dunedin.
Atu I o Tautahi, ka haere ki o te pōti.
Ka pai. Karawe hoa. Koia kei a koe.
Kia ora.
Ana. Kua mutu, ngā mahi, mo tēnei rā, ka nui ngā koranga e pāna ki tēnei kupu eti, kia kaha te whakamahi I enei a koranga I roto I au ngā kōrero. I ara. Rā atu,
rā mai.
Hei kona.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.